Kumwacha mokozi kuwasi bila kusita, kulichokoza sira zake Bwana. Sira zake zikiamka nani atazituliza, taabu mama zikikushika nani ataziondoa, milango baba ikishafungwa nani ataifungua, kaka. Kuangamia visa kila mahali kutokea, marafiki wengi kuangamia bila hata wakutusaidia, tukijiona sisi ni wakubwa wenye dhamani tena ya juu, na kumsahau huyu Mola wetu aliyetuleta humu duniani, tuelekea wapi jamaa, tuelekea wapi jamaa. Siku inakuja kaka, Bwana anakuja dada, kuchukua kanisa hilo lililo lake. Maombolezo kwa wale wote wenye dhambi, moyo migumu, tangamia ndani ya moto na kuomboleza. Sira yake mokozi baba, je mama baba utaiweza, akisha nyesha moto mkali wapi utajificha ye. Ngera sana kwa wale wote wanaomwamini Bwana Yesu, taji watavishwa na Bwana.
The day is coming, the day of the Lord is coming. Better repent, better repent, better repent. The day is coming, the day is coming, the day of the Lord is coming. Better repent, better repent, better repent.